Mna didi stand up. Punches niggas.
Wallaba.
It's your boy Santos, it's your boy
Monkey.
It's your boy Monkey, it's your boy
Santos.
It's your boy Santos, it's your boy
Monkey.
It's your boy Monkey, it's your boy
Santos.
Oya mine penda pombe.
Mine penda sana ganja.
Wanangu ne penda pombe.
Apana mine penda ganja.
Ah, mine penda pombe.
Mine penda ganja.
We mine penda pombe.
Apana mine penda ganja. Mina ongelea ganja kwa sababu naipenda. Kwanza kabla ya kuvuta na anza kuipiga denda. Na kula kitu kwa pusha. Inanipa mizuka iwe mixer ama dry na nyonye baka cha ukucha.
Hakuna setambua kwanza utamu watungi. Ni mwenye difundi na kunywa wala siyumbi. Hata nikiwa moja na hisi katupo kundi. Na pombe tunapendana kama mafua na vumbi.
Kwanza ganja nkitumia akili na kwenda mbali. Pili na jivunia na kula kitu cha siri. Inanipa ujasiri na morali kwenye kazi. Kwenye ganja siwezi kuwa bahili iko wazi.
Hamuwezi matumizi sawa nyi mnavuta. Mikisha waka chenchi zote na cha counter. Mnavavi bukta wenzenu situ na nyuka. Nkisha kula vitu vyangu na jona bonge la bounce.
We, situ po strong nye wengi lezile. Walevi vichwa vya panzi hii kitu wa miwezi. Mkishalewa mnaropoka na matusi mengi. Alafu kinachofata lazima mrudishe change.
No, nyi mkishavuta mnajifanya hamcheki. Situ kinywa tunakuwaga wacheshi. Kama haujui pombe mwimu sana gesti. Kunywa tu hata konyagi alafu kapige mechi.
Oya mine penda pombe.
Mine penda sana ganja.
Wanangu ne penda pombe.
Apana mine penda ganja.
Ah, mine penda pombe.
Mine penda ganja.
We mine penda pombe.
Apana mine penda ganja. Ganja nanipa nguvu nikishavuta na fosi. Inanipa morali ya kushindilia misosi. Utanambia nini yacha nilipue ndosi. Na kula kitu cha rusha na nikitoa ni moshi.
Maliza maneno ila tungi inaongoza. Inachangamsha hadi walopooza. Hata domozega kishalewa na tongoza. We sare ya tungi nendana na kuchovya.
Wezi kunishauri ni yache kufuta dawa. Nachangamsha mwili na kili na kuwa sawa. Kisia na safiri napata ride mbaya. Na jisi nipo na Drake tumechili zetu ulaya.
Wanangu wa kuvesha gonga glasi tunyweni. Ni raha burudani ubaya ama champagne. Uwabu taji mnashinda tu vijiweni. Mcheki pere liquidi samefika di bungeni.
Ukizungumzia hip hop ganja wezi kuyacha. Dostata kwa marapa yani kwetu kama kacha. Vitu vya kijinga usifananishe na mea. Ndo mana mnalewa bui mbaka mnajikojolea.
Huna lolote nesu natonea donge. Hata raisi pia naitwa John Pombe. Kama haujui tulia ni kupe mchongo. Situpo kwenye mchakato kuiruhusu mbaka gongo.
Oya mine penda pombe.
Mine penda sana ganja.
Wanangu ne penda pombe.
Apana mine penda ganja.
Ah, mine penda pombe.
Mine penda ganja.
We mine penda pombe.
Apana mine penda ganja. It's your boy Santos, it's your boy. It's your boy Monkey, it's your boy. It's your boy Santos, it's your boy. It's your boy Monkey, it's your boy.
Freedom.